Sacrifice my love for you. Give up everything for you.
Sasa muulize una neno kamuita mdani.
Kaka, una appointment? Asubuhi subuhi kwenye majumba ya watu, sinajua huyu kaoa, umekuja kufanya nini? Mtaonana wabaya mjini hapa. Eh? Si watu wa peace and love, unakuja kwa mtu bila appointment. Haya, toka sasa. Toka.
Tutaonana wabaya. Hey. Tutaonana wabaya.
Thank you, Marco.